Yamde joy no jabari mintaji chapande tati kibaru jimoto dodande studio kalangu komin Omar Hamad Janga tawa Mustafa Ayuba wando masinaji nani ko e kibaruji. Mbiyani du umata kona miliyaruji chapande jeti chede men sefa o proje indi tirato jangu mogollal mun futa hande subana otoyanda nder region Maradi koroma juddu woni bantude jande yara yeso rewbe tellaje nder arrondissement nayaba mo gallu nyamey na don tefa kejora ko e mun ko umtude hajoji modon hawri tibbe wadde fedde e wadde kulle kolati chondi ko durwidite sukabe welabe no tawa nder mum yewtere men pindinon hande en jatana to endan gayato rewbe kawrata wadde adda sa nyamdu gamba tele badangala lewru sumaye kori jam hirtemo yerno kalirnode hande subako oni tonde region Maradi dum fudda o projet inditirado jangu latido wallatana bantude jande yehira yeso do der Niger o projet duno bankia leede adunar kan walliti dum ko ummoto miliyaruji chapande jeddi cede men sefa ko wadoita dubi jegom yeru no Isa Sadu ardido o projet faminiri Mohamed Mamad.
Le projet LIR, c'est un projet d'appui.
Projet initirado jangu ndartanani fille jande ender leydi enda. Projet no latino golo le kero leydi fu regioji joy kany woni ko dun sapana. Kawo region mo Difa, Zender, Tawa, Maradi et Tilaberi. Di region di kona suba kanani e do labi didi. Lawol do fi talakaku kany e lawol do fi fabalaw. Do Maradi département jet ender mo won ko gollete communeji chapane nay didi won ko hetto ballaga projet on enda. Der majundu no tawa le koliji pamari kemi jedde chapande joy le koliji hakude chapande jetti e nay be makarantaji nogay kay hanta hebi ballaga porje on enda ballaka enda ka hewi sanni no wodi go kay ginanda janginol janginobe e kintinol mabbe fa hande du e wattande sembe tawtebe nokkuje golle den enda
travers l'organisation des caped
nanni bien sarusi mawdo kawjido filla jande mo cirogo yabo de region Agadez wodana sarusiji pamari kolati sukabe jangobe le kolo ujinere e kemedido tawale mun feccere mun du funo cukalo ndeo tabidu dewlingol cukalo ndeo illu jonay e golleji der galleji kan won wada ko be njoppa jande mabbe yerno madame Akasa Isufu ardido sarus kawjido gattol cukalo ndeo le kol biteddo Kofi wi Ahmed Felan
secteur na anu araren
der jangirde anu araren emen godi suka be rewbe jangobe keme joyo e chapande tati e jeddi worbe keme joyo e la soy tati e tati dimma mabbe no wada ujunere e keme joyo e chapande tati dudala rewbe do hemre ebe gada chapande joy e go har ko darta jandeji rewbe emen keba sa ormaji sanne misali der wuroji di enden dewlinol suka be rewbe illabe jonay kasen boddirka kasaro mabbe watta e jangirde den en gada mudum debe bi mawnira e mabbe timmina jandeji mabbe kambe du sai e boppa jande mabbe ngada mudun no wodi sukabe be gari loyta law subana sai be darke be gadi golle wuro buwol laybol e konanni titta fadde mabbe warude den dum fuddi jangino hebande dum motsolani kaw woni firtude ko e saro be en be acci sukabe mabbe rewbe timmina jandeji mabbe
subari yaran sumata si karatu
kengam fander yamde tati jura no nguli yite ko anda ka fuddum won sababu modon ummi le jangirde l'école pamaro biyetedo mun waddata to endam birnin koni kala siji nogay e jenay kan en buli dey maydo fu waday der mun yerno madame Ibro Amina ardi do de jangirde faminir bandi min Asuman Musa Arzika
omsan shi wanda yasa ko ta fi sibi
da gonga Allah mi anda ko watti hitege deni mi hali ko wattinge ni to mi fumi feni hitege umma kina ni farmedere sa onge uri den ko ge warige nangi kala suugi di no wada kala suuji noga e jeddi kambuli hawtaade e are gondi der majji hitege fuddana yande tati ko wala min tati joy Allah wadi suka funa wona haki min kebi min burtini be suka be no der sadar ma rafi kala suuji minen tefa balla to himbe godube bawde bani kala suuji lopal no e nyibanami min gattan cekke min mabba de Allah hoyni min gatta toluuji dow amma kala suuji cekkay min gala muradu mum basa gan joni on gi suka be non no jodi jodi no sankiti tewtoru mabbe battaki denne sadar ma no wodi ni
kuma gashi non composition ta kusa
nani der lawal rewbe golla kejora ko e mun fedde witende mucci yayi labewa motelaje le arrondissement nayabo mo gallu nyamey no do ngada kulle kewde e sonnugol misali chondi ko durwidita e sukaɓe welaɓe. Bandi min Farid Burayma ye yewtidede Aissatou Alfari mawɗo fedde luumo kollo biyeteɗo Sahel Niger mo duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi puɗɗuɗo ɗo février noga e joyi muɗum yaade joyi mars.
Irgete kambo goye boobo
minen gaɗa golleji jungo kewɗi nde gollal ngal min ɓuri hokkuga sembe woni ko moƴƴinol gurnan sukaɓe. Condi kam min gatta cukaɓe goduɓe lebbi jeego o fa yetto duuɓi joyi, kamɓe nawtorto e condi di kulle ɗuɗɗe min gattata nder mum. Minen gatta ñebbe en, soja en, gawri en, kamannaje, maaro, ɓohe. Minen gatta do sikir seɗɗa e biriji. Sukaɓe gonduɓe rafi harande kamɓe min gaɗanta condi di. Minen gollida visuel mondial, kamɓe nani nande amin den ko ɓe gari ɓe tawi min, kamɓe nigonno nanganami
nutritionnel o bo.
Lebbi mum ni joni ko daɗodirol fuɗɗa yaade to gollirde inditirande Make Sense Africa mo IRD. Ngol daɗodirol du koro mum woni heɓande mosola caɗale iri hen fuu ko soɗi arto cellal sukaɓe inniraɓe muɗum. Jamila ardiɗo Osaruse biteɗo Make Sense Africa nani ko wi Olivia Sogba vi.
Gal leydi Niger sigilaji mawɗi ɗi collab ko wonno nanga ko wattani ɓantari heɓo nder pottal gal ko tuga woni himɓe ɓe min golliditta moye fuu wadda bawɗe mum dow muraduji gattaɗi yeeso. Minen mbawi jehol yeeso heɓama sabi himɓe kawri no yiɗira kolli ñeñal dow himɓe sarusiji e ONG ji e ɓangguere ambassadeur en pelle daraniɓe himɓe kamɓen dow moye fuu waddi balla mum. Leydi Mali no tawra e sigilaji sappo gattaɗi yeeso, leydi Niger kando joyi tati no sini waddede. Hana gam timmi watta sigilaji collab daro golleji noon ɗimin giɗi sigilaji mum duumo denne laato laabi jottinoji.
Tombi e nder région Agadez e laawal ngal gaz defirteɗo kam naati nokku essence ɗum ɗo golloɓe kalijeje kan ɗum gollinirta e moto pompiji muɗum ko foɗata ndiyam. O gaz du no woodi riba kadendan no ɓooya yeru no Alhusseine Agak gollo golle deme kalije famminiri. Bandi min biyeteɗo jaɗo ton ko luumo kollol Sahel Niger to enɗan bandiraɓe amin studio kala.
Gaz kin geske chefi essence
gollidol gaz no ɓuri essence barke wala farrati fuɗo ndeni aɗa woodi palaji ujunere to no tirsino gatta essence litriji nogay e joyi den ko keɓa jarnaɗe. Amma hande ko gaz o no gollide ɓurta gaz kolbaru mawnu du kiloji sappo e ɗiɗi neɗɗo nawtorto ko heɓa yarna. Deni fonnama du kahe essence litriji nogay e joyi yata fotowa. Hande duuɓi ɗiɗi ni kanni gommi miɗo gollida saɗarma gon fu on do min keɓay. Neɗɗo no wawi heɓuɗe mo ujunaji sappo e joyi motere o baa ko ɗum gollidama. Neɗɗo no wawi soodi ɗum no waɗante duuɓi tati yaago duuɓi nayyi baani Allah waɗi silinder on booni kanni baylatani motere on kay no nder
nokkuroo.
En koton to en dan der region Tillaberi ton der leydi Belle Yara. Prefet mo leydi Belle Yara jeɗɗire wittinde ɗenon jiidal naati hakkude makko haaloɓe nanane pelle nimɓe pelle jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi kamƴum e jowruɓe e wadde baddal gam hoƴude aadi ko durwiditta e connugol essence ley guyka ko laati no ɗon walla rafi keƴoran ndenagu tawaɗo ley soɓɓirde région Tillaberi. Hamidou Djibo préfet mo leydi Belle Yara nani ko wi Saydi Abdou winditan do majjun.
Ko hawrimin ɗo minen e himɓe jingonoɓe ɓiɓɓe leydi hawtade himɓe wuro ɓen e jowruɓe kam wonno min kaldo filla wittidagol e essence on enda dow cuccukka hunde noon nde wala lobbere fe seeɗa saabu bande wiyama yarnoɓe kaliji gonno jiɗi essence on enda eɗum wittoɗo en Belle Yara yaare fa har bani bangu to jiha disi en to ɗum ɗo min jiɗi tawi haɗama e ley leydi ndi endan feyi kamɓe jiha disi en ɓe sewona essence mo gonɗo keeɓa o noyɓe gatta koɓe ummina moteje mabɓe kañum e mobilaji mabɓe jaha ɓe gaɗa bonan daji dow himɓe wuuro to ɗum saabi ɓe mbi ndenden hani ɗum darane sanne gam Allah e neɗɗo fuu wadda balla muɗum. Neɗɗo fuu momin keeɓi no jogui essence on endan yaade har ton min teeta essence o min nangga jomudu koɗɗa min udda jowruɓe ɓen enda himɓeji ɓe fuu koƴƴi aadi dow ballan min hawtade e haɓɓiniɓe fuu neɗɗo fuu wadda har sengo mum ballaga caɗale ɗe heɓene
sur le terrain.
nanni mbiyen dental leyɗe Afrika holli ɗo enda leydi Risi kamɓe pelle leyɗe e leyɗe adunaru e ɗowtanade laabi dow fi hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe e fawade joni ɗum holli dow kando kay dow filla ndima kuji leydi Ukraine ɗen. Gaɗa majjunduni nde fedde wi jamrayi eno ɓiɓɓe leydi Afrika wonɓe no dogga to enda nder leydi Ukraine gonno gaɗire e yaade to enda nder leydi Poland le lewru février 2023 muɗum. Kadindani dental fedde leydi Afrika nde wi jamrayi eno iri filla lenyaku gonɗo no waɗe ton e yaɓude hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe. Sai garten e yewtere meɗen pinilon mbiyen ɓadagal lewru sumayi kan woni lewru avril garo o. Rewɓe wuro Gaya no kawrita wadde ɗum woni ko mbiten adasa ko nyamdu, to maɓɓe ɗum hunde noon ko wallataɓe e ɓe keɓa yottinirde ndu lewru barkindu. Dey noyi ɓe gaɗirta o fi bandimin tawaɗo ton Ramatu Wonke nani ko wi Sumana Amadou firte ɗengal fulfulde.
Jeɗɗire fu ko ɓuri rewɓe nogayo kayen woni ko warto hawra ɗo to Aminatu Hassan hoorejo fedde mabɓe kamɓe rewɓe endam jawdi woni koɓe kawrto fa heewa ɓe jaaɓe cooda kulantereje ɓe daara goto mabɓe ɓe kokka ɗum kulle ɗen endam.
Illa hana hanne emen gaɗa adache ceede are e ko nyame, joni ni koko nyame woni emen gaɗa gam min mbi'i lewru sumayere faynatoyde. Kasen emen anni ko gineji no caadi hana neɗɗo fu wawi watti ceede soodi are sumayere. Ceede ɗeni ɗe kawrete deni inne maɗo wurtoyke ɗum hokkuma kala ko cowdanteɗa himɓe ɗiɗo kan ñaami.
Hande nde endan Samira kañum woni ko hokkete jonka o hollan kulle ɗe o yiɗi o sodne o waddene
kengannina e lawol gol. Ayi min heɓi min hawrante mbiɗo yiɗi mi wattane maka sakuru maaro bidoru nebban heli ordum de ni neɗɗo heɓi waddi ɗum wuro jom ɓaadema no welna.
Shafa'atu goto e heɓɓe kawral e lawol ngol ɗo o wi hono adasa o endan no moƴƴi sanne saabu keerol ñamduɗi o waddanaɗi enda fuu wallanmo o waɗa lewru makko sumayeeru no hanniri e no wooɗiri.
Keerol li orɗum ko anduɗa fuu no watte nder mum ko neɗɗo wawta nawtori hano romaji en kosam laada en sikri en fuu ɗo mi hawranama gollida fa lewru sumayeeru witto ɗum laato hano moƴƴe
far maɓɓe kamɓe worɓe endan mo hennon fuu ene yiiri fi adasa oni
ceede gineji li'o komin kokkata rewɓe gattata ley adasa. An debbo kokkeɗa ceede gineji li'o ɓuyta ɗo gatta ley adasa a yi a soƴƴitake gaɗanan
dende
seni ɗum waɗa kena gam nangan deɓe ɓuyta barol ceede fuu no wooɗi saabu hakkunde goriyo e deki o mballa no wooɗi sanne. Ndenne iɗum wajibi nimɓe mballodira so debbo no woodi hunde ko wawi ɓeydude se hokki ɗum tokkodira nino no wooɗiri.
Ko ɗum warri noon kamɓe rewɓe ka yani eɓe jiiya nafakka majjum sanne gam ɓe mbi adas o endan no waddana jomum nafakkaji kewɗi sanne wakkati lewru sumayi.
ɗo wonto kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbi'en Sana Adama Dawaki o walliri en cigiliɗo ko ɗi kibaruji gari dow masinaji eɗen gewdi Mustapha Ayuba. Yamde joyi e mintaji lasoji ɗiɗi e joyi ndomo Baba Gungu Mamman Dantani wadde ko ɗemgal Hawsankore kirten to jam hirti.
Ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sara yande joyi dow radioji ɗi golliditto e WhatsApp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayyi.
To on jeggitin sigilaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji.
Talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande 6 emin tagui sappo e joyi.
Aljumare fuu batu joɗa kalenmo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire.
Sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyi lasara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yaadu leydi Niger.